Right, jomjo na dakika kanyo na paraka uche mse kalotoksa chiyo lumaru kinyi kakani angisi ni wadhibiru koda CS jaten miga uchungu ni weche magtayko kachiyo koda modi epachoka indi mangima ilungu ni CS Opiyo Wandayi intellectual Opiyo Wandayi wantiri godo e studio kaindi ni umundu kendo donjo kaindi jomjo na kapokoromo sa chiyo mano e discipline miguinjo cha ni kauchiki ni oditimu ni gimoro Tugino donjo wange en kwayo muse wukumi ja winjo na kuom thulo malach ni please kenua CS Opiyo Wandayi e studio kawuono entiere kaindi mondo mi olos kodu ong'iso kaka yamo ringo gi gik ma timore e piny Kenya kaindi mangima weche mag luoro masani nitiere ni lweny mar piny Iran indi gi piny mar Amerika samoro nyalo kelonwa peke weche mag nengo mag mudhi mag nyamburko kachiel koda bende gas ma ji tiyo godo entiere kaindi ubiro ng'iswa ni to piny chal nade sani wantiere gi moromo koso kochopo dwe mae kiny dwe mar abich dwe mar ang'wen dwe mar abich to wanyalo bedo koda pek machal nade wantiere koda CS kaindi ubiro bende duoko penjo go achiel kachiel waziri oyaore
Oya ora nya Chris.
Eh chunade.
Achiu kare kendo wagoro kama nyasaye.
Mhm.
Ni piny uru kod koth. Mapeka enya. Sana sana Nairobi kaindi. Mana in gweth makende.
Mhm.
To moloyo adamundo yena. A kau tulo ni makende mundo akomos nje dalawa. Dalawa majo kanyanam. Kamora mara magintie.
Mhm.
Eh piny mangima. Oya ore uru.
Edo kama na hinya. Adoni wachaki kwa chako tontire ngero muruma wachako godo. Kendo adoni ngero ni ndi mundu inima ite mfono nwane tiende. Iwacho ni dala ma irudumi ema ikwae mach. Ikidwa di kwanyo mach to edima ni dala ma irudumi. Dala ma irudumi emi kwanyo mach. Ngero ni ndi tiende namu.
Manu nyisi ni kama nitie chiemo.
Mhm.
Nikech ngene mach tedo chiemo.
Mhm.
Eh. Kama nitie chiemo nyaka irudumi.
Waziri dukuru kama kum thulo mari kendo kum chopo singo ngini tiri weche mang'eny mane odonjo banka ni wasiwinjore to iwacho ni nyaki chopi mondo mi los koda oganda wa mwachako godo bende ma piyo piyo eni sani ndi obok makawuno ni ndi katichel koda weche manyien wuoyo ahinya wach mar luoro mantie ni samoro nengo mag mudhi mag nyamburko kachel koda gas nyalo biro idho kalure koda lweny madhi nyime e piny mar Iran kaluwore koda ler ma osegol koda pisi mari bende wacho mopogore ni sani ndi tukikwabed koda luoro mora mora diere ni kanye dibed ni kochopo dwe mar abich niendi to gik moko nyalo lokore kadipo ni lweny odhi nyime jowa mantiere gi luoro ni petrol nyalo biro idho kata gas nyalo idho intiere kaindi kendo inyalo golo luoro ni kata inyalo ng'iso gi diere makende mantiere
mokwongo Chris wawach ni wan kaindi to wan gi kuyo.
Mm-hmm.
Emomiyo kata kawuono kabedo kaming' ahinya.
Yes. Ne
wasewinjore kodi.
Mm-hmm.
Nikech wadhi e alam makende. Mitimo ni ringre mosewewa muluoru.
Joana
Ngeno.
Mm-hmm.
Kod yawa moko ang'wen.
Mm-hmm.
Karen Kucho.
Mm-hmm.
Koro watimo mosanyan familia mamari.
Mm-hmm.
Kumito yawa go.
Mm-hmm.
To kadoki penjo mari mapiyo piyo.
Mm-hmm.
Uduchimanyoru na golo twak.
Mm-hmm.
Kata statement kaka jatend migao mateko stima kod modhi ka nyiso jo Kenya ni kik gibed gi luoro kik gihond ko gogi ingada be ni lweny otuk malich ahinya e piny mar jo Arabu to wan kaka jatel kaka migao kendo kaka sirikal mar Kenya waseketo chenro makare kaka ing'eyo Chris mo matie Kenya kaindi gisani Nanyine, almost duhote. Wagolo epo imajo warabu.
Mm-hmm.
Inge enu, unjuropanchi wadonje, gikembe moko, magajo warabu, gimilungo ni government, arrangement. Ntie kemba dek, mawuk Saudi Arabia, miyuko ni Saudi Aramco, ilungo ni Adnok, tokodo Enoch.
Mm-hmm.
Gini kembe ma Saudi Arabia, to gini magikilu mafuta, kende kakindi. To, ne, agolo tuwa kawacho. Chenro maseketo, ene ni mafuta mabire Kenya kaindi, kenu mdi tiko nyaka gikulu mara ngwen. Onge wasiwasi kata mati.
Mm-hmm.
Ngechi kisekalo, nam, kama ntie chandwoko, kata tulo. Koro wanigi security of supply, nyaka giko April to, and beyond, ni kechi kata thuma uweni. Wabuwe yogi kembego. Ni kapo nili wanyo dhimbele. Tango mwenyalo timu mwondo mafuta podo biya biya Kenya kende. Kechi mafuta okini Saudi Arabia kende. Kata Middle East kende. Kudu eni about logistics. Kudu wanigituolo makende maati mochendrono. O kwa kikisha nijo Kenya wako yedwedo kichandro kwecha mafuta. Mano bende etich maanigu medugu mkakaja teni migao. Eni ni ngata ngata maja Kenya kodhi ya petrol station. To kick cost mafuta. Okay, tamara riyo nengo mafuta kikichikre malo makal teko majo piny mane gima wakedogo sani omiyo gisani kik jo turo beri gwasi basi kata matin wasegeto chenro morom
okay ero kama na inya kendo kum chiwo ler makamano adoni mudu wadonja nena e wach mar tich mar sirikal kendo sirikal mar broad based dibedo koda iga chiel nyaka ni chake nyaka ni winjruok bedie kaka oganda ma bende jogi nodonjo kanyo ina chiel kuom waziri mantiere kaendi mane okaw kaka experts mondo mi odhi okonye chenro mag dongruok jowa ma joluo ma winjo wa sani endi king'iyo igo kwan higni mag iga chiel makoro wadhi ng'iyo niendi ang'o ma waseyudo e sirikal mar broad based motele koda jatend piny Kenya William Ruto
mukwongo Chris
Adam
Rawachi ni nene en paro matuta inya
yes
kendo makare mondo jatendwa mosewewa muluo Raila mulu Odinga donji gunjiro kod wuon piny William Ruto to nikech anyalo nyisi ni kindegi kawinjo nyakalondo
yes
kata ka ni ot kata ka ni nyamburko tawinjo ka jodalawa iwak Stima. Nupenje uru wandai. Tingene mora inya. Nikech kine machono cha. Negi nyalo yuwa. Kama negi nyalo penjo kine ungi.
Zani gini nyalo penjo wandai.
I'm telling you.
Yes.
Bende katake penjo juturu wa mjo luo. Negi nyisi yen ministers mag stima negi nganu gini. Kane pa wandai wada wanja. Nyao tamu gini nyisi. Nikech neko ginyalo chopo girigi. Mano ends itself is a very big achievement. Nika stima lal, kata stima unge, toki nyalo yu wakini wandai. Mano nyiso ni wandai niya serikal kakati ya representative. Mano ikima mwana mkwongo. To mara leo, kaduwe kwa chima stima kene. Parie Chris, ni epinjwa mwaka luo, kampis wangweniki.
Yes.
Financially ya mwaka alo kwa dumasani ni. Kireo, mean that financially ya
yes.
Achiel mukata close to calendar years wase keto pesa marke ustima pinyluo moroma 7.8 billion billion abirio gnukta buru mar pesa mawakeo yu machalo kama indi kisumu and about 1.2 billion siaya 2.2 billion Migori 2.1 billion Homa Bay 2.3 billion en pesa manyaka nene poko ketie weche mag stima e thurwa to en pesa mane bende onge broad based government dak jo thurwa nene I can tell you dak wach mang'eny ahinya e wiyam tanyalo nyisi ne bende ni sirikal mane Raila loso grup ni ne bende ni onge pesa en dako nene dako yudore to pesa ni di konyowa kech wadhi mbele processor ni mar tudo stima di konyowa tudo stima kuom households maromo karibu 88,000 household kata homes watch kaman kigoyo kwan ni gi average number of population e udi sani ngenjo luo nyalo bedo sa gija bichi da wata chia
yes
to ma en kwan maal karibu ji elf miangwen kata giparangwen how many nus million
yes than. Yes
ma divido stima within 1 year okay one financial year kata cross spreading across two of calendar years ma ena to mapek nikech ngene stima eteko ma echakruok mar dongruok kinde mantie sani pinyni kionge stima to kinyal dongori e yore mang'eny ahinya to mano mana one of the examples to pare ni piny luo osebede mudho karibu higini 60 gi wiye nyaka nwayudo uru nikech nitie pinje moko kaka nyaka indi ma ni malo ahinya weche mag stima to mana nikech nenegin e sirikal higini gi te koro nyaka jowawinj kendo chik itgi malong'o ahinya no gima watemo timo ni en iwache gi dho Kiingereza ni correcting historical injustice injustice mosetim ne oganda joluo kuom higni 60 gi wiye watemo correct go it may not happen within one year okay? To atua mwagoyo en atua moko nyal duoge kendo iwacho ni wuoth mar mile 10,000 ichako ga atua mokwongo 10,000 mile journey starts with the first step
yes
ma in my view is the first step yo mar loko piny luo omiyo agoyo erokamano nyan jatendwa Raila Amolo Odinga to kirayo stima nderni makaluo ma iyawo kata migoyo lam kata mosego lam inyalo kwano inyalo dhi everywhere kata mancho kwamo kata kichaka kata kod Kisumu Mamboleo nyaka Chemelil mapare ming'eyo ahinya the Lokikuta Ring Road
yes
okay gin main roads kidhi kata mana constituencies wa kata jo ogunja mawinjo sani dala ma ahay ewa nchawito ndara ma sidindi nyaka sigomri nyaka ugenya you see Nderni gi ng'eny kabisa every constituency Siaya kata every other county mapiny luo nigi ndara midhi kwa lam sani mosiket pesa budget mano en development kosok development to king'iyo wach mar chirni chirni maen dwa winja sikech chirni gi ema konyo jogo man piny kabisa makoyo ohala migero manyasani thurwa dalawa sidindi Mr. President, we will be of the foundation, Mark Chiro. To gain everywhere. Gain everywhere. Turwa kucho. Unge constituency, manyalo nyisi no unge Chiro, ma osecha kata migero, sanige sirikal mamalo. O county government, sirikal mamalo. Kidhi ye wichi maga affordable housing. Penyiluo koro lokre ma town. Almost every constituency is critical of affordable housing project. To kiwe mago. Hostels. Mege nyithindo. Mende chando jo nyuol ma impossible. Kigo ya rambi ma upinyi maru upinyi. Ok mok nyalre. Zani every other tertiary institution. Obeyed KMTC. Obeyed TVET. Obeyed what? TTC. Makaturu maturu kucho. Either hostels gero dhimbele or ichano gero. Onyalo kwan gigi mang'eny ahinya why we can't build correct madam wale affordable I mean subsidized fertilizer kasi ngene kanya ka indi foundation kata pack bon mar economy in poor to mbolea ni yande kinde mokalo cha ichiwe mana kdam ano nyalo paro kani anu mbunge ma ugonja kinde ke na go kuko kabisa na go nduru sawa ka penjo go miyo mbolea makaluo onge jitero gi kuonde moko aninge na gero nyaka cereal board sto mar cereals kami una mbira kani an mbungi gi pesa ma CDF ko hata mama tek mondo ka ochak puka pur biro to mondo ka mbolea oket kanyo mondo jopinyo dhi ong'iyo machiegni to mbolea kuno nyal chopo kanyo kinde ka nene en lweny mapek ahinya to sani mbolea ok en gima idhi laro kumiri ng'iewe en gima i-register kwanza register ka japur kata an ande register za farmer ayudo mana SMS ni mbolea ni mumiyi gin kamaendi ikiri idhi ing'iew mondo ikaw en gima is automatic mano osemiyowa bedo kod thuolo mar tero wach mar pur malo ma Kenya ka sani for the first time okwa import gimiluongo ni oduma mano en gima konyo jopiny and we can go on and on weche mag tich very sensitive issue ayo just mang'eny ka ji wacho e redio ni jowagi dakundik ji
ndikuru ji sarach
sarach ndikuru ji singenu acho pile an ni an kataka ni ani bunge
yes
kendo kana ni chunyo position
mm
andiko jibuora kata sani asindiku ji
okay
to okanya lando ji mandiko e nyakalundu kata e kata mbui mano kendo gimalongo mokuongo mumo kuyie wachno mumo kuyie no gimalwedo makara chicho otimo makara chamo nego ngi tumadunga ahinya kwa chako lando gik matimo gi e nyakalundu
mhm
dhi nyiso ogendi moko nang'o okay
ogendigo bedo ndiko jogi
e tok gilandi that's the point ogenya land yes I can tell you
okay
yeah koro jowanya ka be reasonable
eh
no gik mitimo mang'eny serikali bende ok go e kuku
ok
go e nduru nikech resources Chris teen resources are ever scarce ilarogi kaka ilarogi no ka jomoko ne one yudo mang'eny moloyo gi to kelo sigu
yeah
omiyo an anyalo wacho in summary Chris ni we are doing fine wadhi kare kaka ne baba dwaro
e kaka wadhi sad sismu CSE yene mundo mi apenye nikech wacho ni sembe mipimo gi nyamin wasebedo kod winjruok mamoko e thuolo mokalo in jasiasa kendo kin wendo e Kenya baba numusore koda Moi kinde ka ma KANU donzi oloso riwruok loso riwruok wachako bidu koda bende sirikal mar bar wabar mabini nubedo mantu koro baba ni prime minister kata kamano machigni makuri para hinya en handshake mane babo loso koda Uhuru Kenyatta kipimo mind handshake ni ndigi broad based gigi mane ukilo ni wa kaka Uganda majo Kanyanam pugruok ni kanyi
ingene ananja hawin kecha sebedo ibunge kinde gi
yes
kata kini menti handshake kinde ja kwa mkodu Uhuru.
Yes.
Nani bunge?
Yes.
Kino tamo ne anja Commerce Public Accounts Committee.
Mm-hmm.
5 good years.
Correct.
Anya lo nyisi.
Mm-hmm.
Nipo ulo pani kindi handshake mari kini jakom go Uhuru.
Mm-hmm.
Kodo broad based government.
Mm-hmm.
Mari jakom kodo President Ruto.
Mm-hmm.
Chal kodo po ulo pani ukinyi odimodio chinguti eno.
Mm-hmm.
Eh. Giro Uhuru chano ae nono. Completely. Completely. Nae nagumai umoho angwa. I was there. Yeah, I was there. Okunuki yuna, akuna kwa nambaka. NTA. No nega nge. Kani NTA effect, no nega bena feel eka kambungi.
Yes.
E, nene na ukora. E, nene na uyuma tu, actually. Keja komnenga machunye beru. To, kuro Uhuru no kwa advantage. E, nja komnichunye beru iye, mondo konye, mondo pinye beru kikwe. Togima no miyo juluo, katachiel, manya la wachu. Ongi. Minyalo kwa toneye gik ma osetimore within the broad based government is a demonstration of good faith ingenu development low record signal mok malo mugik e pinye mag Africa gi inyalo gonduru ukinya kutieno no oe na wa right en haki marwa to haki no usebedo go nyaka noyudo Uhuru haki kuchakire nyoro right no se bede chakere oyudo Uhuru tena ka pinya moko dongore to 1 2 3 kro development and about goodwill utmost goodwill mark from the highest possible level main presidency to President William Ruto also demonstrate no ni en kod goodwill ohero mondo konyruok obin joluo not by saying by deed okay ani ngene nanja position ma matukulu kinde mokalo eh kenda ngeyo
ni telo ni nyaka firimbi movement
ana se kedo go serikal mang'eny omiyo ngato kinyal puonja wach mar kedo go serikal wach mar ng'anyo ngato kinyal puonja onge ng'anyo mapaka dhi omiyo nitie gima mama wacho aparo in book of Ecclesiastes no there is time for everything nitie seche mag gimora mora sani wan gi time mar consolidating gi dho kizungu consolidating kata tiego bedo marwa e sirikal mondo wayud maximum benefit kaka oganda ano kawuo about ODM kawuono awuo about oganda ma joluo
yes
nikech oganda ma joluo en part of ODM koro ikuongo bedo jo oganda mo oganda more kidhi e cham wabedo jogo ma magomariek magomariek to ala mondo awacha chuth kisa mo bende sari umu ingeyo awinjo ka ji wacho no njaluo nyaka chung president no sijui namota mo ngado chung president onge Chris Jacob Raila oso chung president the beach
yes
before that Jeremy Ginuchu 92 I was there kenu ane an very close gi Jacob Raila Moloding
kabisa
generation marani an mne and the closest and the longest serving person with him you see uchung the beach higa mako chung emna 202 mogo kibaki tosha koro chung majaluo president oken gima lich nikech jaluo se chunga but nyisa niya yiro madhiye dumura boro higa manyini ni ngano mo yigre mar chung president majaluo mat nkod chance mar yombo buland bu chamuma en nga mondo waluwi
governor
okobra yuma kan gama maken giro yuma kata mati this is a very serious business this is a very serious business don't just say kidwa chung to nyiswa ni ngi chance mane mar chung bi yom to kata ko kichung kiwacho ni president ruto okonego wasir nikech anta go nerebe based on gima seneno nothing more than that just based on gima seneno giwanga and not just because na ni serikali kama minister no ngama no nyuol kama minister unge kauna ni minister kinyi minister in kris kata ngama chiel kozo
kinyi ani mabiro minister yes
correct to gima duong en ene ere kama interest majaluo nyalo bedo served ye maber moloyo kiwacho ni kikwa godebe nuruto no tota mo kidwa to ini won bende ukichung president kichpo kilando
yes
aranyiswa the other viable option kurawe kon ruto kura mwa kon wa munyoro kuswa kon nga tell us kich time rumo secho rumo Chris time unge campaign ha president okenigi rayuma
okenigi michiyo nitu
no
enigi mnyaka
panga malungu you see kuru wahi uri wondruok an chasa maru wondro joruo kadwa I will not be part of that politics maru wondro joruo I will not be part of that politics never okay nyakwa face mandi reality nisani gisani sama wantini based on gemwa seneno for the short time wasi tiyo kodu wadu jolangoni wadhi uru kode utiye kita mare marariyo kawaii kore kusu wakonsolidate gains mwase yudu without regard to nunga anama wadhibe de sirikali kakajalu no it doesn't matter
Governor Mari James Orengo kawuono nindi e wecho manyien wacho ni en gima dwaro ni mondo meji gima winjruok mabiro bedo obed gima ondiki mana kaka nondiki winjruok manobedo e kind Mwai Kibaki gi Jacom ni wach mar ni wacho ni wachiwo experts wachimo kama kamani e gima owinjo ka mworo iye gima owinjo ko kodwar
Chris ngi very well circumstances mane sirikal mantieni olosi enigima okno chan enigima nubira poya to kalore kod chuny maber mar jatendwa man Raila Amolo Odinga mane enigo mar reso piny to kiwacho ni mono nunego ndiki namutamre eninga nikech wasewacho ninue ni ODM kotelne kod Dr. Oburu Oginga detail nu kweth mar jo ODM e twak makende kod siri kod party mar UDA motelne kod President William Ruto. Mondo gilos gimiluongo ni pre-election coalition agreement. Mano kaka mondiki. So anybody else saying something anything different is basically jumping the gun. Okay. It is team twak to I lost agreement. Agreement nyaka ndiki. Gima duong' ahinya ka Chris, why won't you? Jaluo o ae ichlit.
Ichlit ema chando jaluo.
Ema chando jaluo. Kendo ichlit is too serious kod leaders ma jaluo. I can tell you.
Ok gidwa tend jowete.
Ok gidye telo ma jowete gi. Anwa mwono wa ya iya wa kaka jaluo. Nja tendwa ma ya ODM enuguru. To aluwe.
Manu kwa yeto gini rumo.
Koro kwa miye paro. Wa miye paro e gini ya putu. Wa gini chien kucho. Wa miye paro. To mbele ya mutelo nwa. Ni mwana utamu jaluo. Isi. Kele kusungu mangenye maonge tiende. Isi. Just accept Nuburu is the leader of ODM.
Gie sana.
Senior most political leader. Mm-hmm. Pinyiluo.
Mm-hmm.
Tuwa luwe. Tuwa wuko tiende. Tuwa miye teko. Miye mjingo. Tuwa di negotiate kani teko. Kuro buru. Okete omikom. Tuwa jimacha hende mwiki gimjo luo. Isi. Mungu mimi tu lomo consolidate ori jo nam chumbi kucho jo ori eje ka tu kodera mungu di umbe mutegi no kancha en tu yoluo eche litu manana de majeluo ya jo huh nuko keni into ungi
okay. Jumye na mdake kanyewe na paragabiru mudo umuromsa rio maruki nyo ntiri kaini kuda CSOP wandai ma watu wakgodo kendo wa kudho godo kaka pinchalo adon mudo miyami thulo marayu wa stall studio kaini chelika chile ngeche waziro kwa ri by sari ugede kika parga beach bubiru kuhu kaini gintiri kuda nyasi mara di timualam ne mane usenindo jaudbura ma emuruwa dikil mano juana ngeno mamiyo buruwa kaini ma sari ugele kika parga beach kama enda ami thulo mudo miyua tol kaini nonabira uchela bira ria chela bira chel kanona bira deka uchela rio nonona deko chikabi jogu mose ndiko na joku mantiri Facebook achego joku mantiri WhatsApp mende abro somo otemagu kaka wabi kamano. Halo mayinga.
Halo Chris.
Yes.
Ikiyo na
adibaba na. Antiri mabere pole matina. Pani ipo ntiri waya mitudu kaindi. Katika manu akao utigu magijogu ma giesa niendi oru na uti kaindi kukalo Facebook achil kore joku mabini ntiri WhatsApp. Waziri ntiri kendi penjo ma thothi anniversary sewe wachoni good morning. Akao tulu niendi makende marumio intellectual opio wandai Pochigi Park. Kumiz loyalty Moso ni baba Raila Molo Dinga President William Ruto baba trusted him sana mumiyo sanindi waneno matunda pinyo nagi CS you are the most polished politicians politician montiri godo gie sanindi kama na inya Frederick Kula good morning Musna Anko intellectual CS of Pio Wandai kato nitire inuweni Ken Usuga wachuni good morning Chris Musna waziri mausipa. His strength as a leader has been seen across the country. Ugunja produced the best. Nyesu waziri ni wa more kode. Kendo owewa elwet usipne kevu timbayad. He is doing great to unite youth. Mugik parnesies ni goto simbo chief's camp. Transformer poko biro. Otherwise, wahere kendo nyasai imam. Wala mone kaito ntiri kanyo Francis Obwanda good morning Chris kindly Musna waziri mano ilungu ni Francis Obwanda mene jako marasia county Juakali Umbrella Association kendo executive committee member mara East Africa Trade Fair Chris Musna waziri James Opio Wanda intellectual penjina kwa waziri kamaini mende umieni ntiri siya county kantiri gi four constituents industrial development centers to this CIDCs onge koda three phase transformers ni nitiri three CIDs three constituency industrial development centers to onge three phase transformers ma mio monogi teach manumantiri game industrial development center kachie koda ugunja constituency industrial development center mantie nyasanda kachie gimanrari ya gimantiri bondo okunyal tiyo nikichie onge koda three phase transformer kindly mundo mi okonyo wakanyo honu bujiri nyawanda kone honu bu opio wandaini ya fwayo ni rukamana hinya kato ntiri kanyo father okotho koyo bishop okotho koyo wachoni mwosina intellectual waziri opio wandai super cs mwose kendo nyise ni dr bishop okotho koyo umwose sawasawa mwana seti mwakamano joguma pudumeduru na uteka indi ya somo utimari good morning, Chris. I have one important question for our CSOP Wandai. Politically, which seat is he eyeing in 2027? The ground is eager to know his next move. Secondly, let him take this moment to appreciate. Let me take this moment to appreciate him for the affordable gas initiative. Ma recently was rolled out in Ugunja constituency, where residents receive gas cylinders only for 1,500 shillings. This is a huge relief to many households. We must acknowledge such impactful leadership. Manukanyo bende penjuma upenjigi truthful man. Mwachuni wachumar gas masani tiyogoro. And watch my better hinya kasto Christmas na waziri manilu mune Collins Aboka penje upinjumari kakamirudu wanjoka indi jaujuna abiro somo kakawadino ilu mune Lilian Wagone rukamanu waziri intellectual pia wandai our own kingpin ukuma kaleba over 10 million households yes bende NCT ma matiyo koso NCT ma maukel to usiku manako lal lalmar stima is a concern maduung nejoa matoto bende mupenjo penjo ka indi CS parani mano wangne yuduru maduoko kato nyakwaro mboya captain mwosna jatelo lakini nyiseo konywa gisitima area ma legala kubiru ka indi sitima unge miliurinda mwosna jatelo kendo agonero kamano kumchopo studio to antiri koda kwayo kwayo maripo kaneno kanyo minungili Christmas na CS upio wandai mano fire supplier Kenya mangima CS osetemo keo march kamora mora sarili pinyilero meditiyo kendo wakwayo ne hawi maber babatoni mshimiwa wadwaro march ni mondo kere gweng makaluo asto tungni mani ODM gitem gilosie for the sake of the unity mar our community. Tony Wood Nyambas Maligega Babalao Mosna CS Opio Wandai penjo ni dibedni gitimo launching masitima kagik moko poko obedo tayari nikeche bang launching to piny duogo lengthy angoma ok timre mago penjo ma aseyudo kanyo gie sani niendi koro aparo ni wanyalo chako gi mago waziri kathulo yudo to will take more
okay adaro munda Ero kama na inya Chris mpenjo gi kachako mpenjo maru Francis Obwanda
yes
mauru siaya any constituency industrial development centers a dig maungo three phase transformers ya alu aramondo ofisi mwabunge ma constituencies gi yoka o this matter yes mondo take up kwa my office
yes
maino kena matter of application ai mondo abro lo awalo mondo giyudu three phase transformers
okay, okay.
Marario ntipe jo kaendi go nto ere ko madilar
good one land chon
an ka kuma diera gisani yeru mabiro ni onge ko madilar
okay
anana raia
inu waziri
mcha wase yera di dik kaka mbunge ma ugunja
okay okay dogo ugunja
Okidi okadog.
Governor Bokidilaro siya.
Governor bendo kalaro siya.
Okay.
Kura unge watch. Okay. Kuro jimala wa record over record. Wandai okumanyiko mar governor masiya. Okumanyiko mar mbunge ma ugunja. Ana naja gombulu. Kuro mbucha chele madhe goyo. Kasa uchupu. Sae to pinyi dimbele.
Okay.
Yeah. Nisha jo pinyo sebe di alahi. Ndidik. Okogo na mbulu. Ako ngiro kama nae. Yeah, kuro jomo kubeyo kote mchuru gurudumu ni kadhi mbele kuchu.
Okay.
Gas cylinder into end project marum bunge maugunja okay mar
marum
marum mheshimiwa Moses Omondi
okay
mtu tu record kambi mar NOC National Oil Company mayano kuketu teru gini ugunja
okay
kuro mana end project park ne mbunge
okay
kodo jo kanyama ugunja
okay
wach malal mastima end gima okay dogo end sikana mabur anyalo wache ka time ntie but you see end ni to penjo manyaka wapenjele zani ni nyakanywa donje migao ni didi mwasebe do kodo gimi lungu national blackout lal mastima mako kenya mangima mayande ngeny kinde ka saidi sanik almost 1 year pokwa bedo kodo national blackout kata manachia kolo gimodong en mna local outages ilungu localized lal mastima ma mwebe to confined to small localities.
Mm-hmm.
To kata mago kantie, to wasata yomate kwa tu record kambi mara Kenya Power,
mm-hmm.
kod our staff.
Mm-hmm.
Ni kata kantie la almastima malocalized.
Yes.
To wakao time matini moloyo, mondo uduogi. Mano jinyalo confirm. Nustima saniyo klal mal ngenye kani lal chonja. Nanyalo kwa 12 hours, kuduogi nyo.
Mm-hmm.
Eh sanewa tema tek kata kwa lalto kechi stima lal kwa mara penyini kata mana America to ento kao tai mashal nadi mnuduo giko lal mane gima kedu ni ayenya to moloyo en gini dwaro pesa investment infrastructure masi stima makenya kaya ndi osebedo muti ma transmission kon distribution emi wanakodu chendro ma licha ayenya ma modernizing kata lozo infrastructure kata line manyini Nyande winjo dwe maachiel higani kawa commission kata wachaka yanga line mastima malisha nyamu sundu nyaka ndewa makro tudo ndewa to kwa dawe endo ae nyaka esibania line no kende kuru tie kwa chumala mastima e southern nyanza mangima angadi ranjo south nyanza mutingo Migori to Homa Bay and parts of Kisii Ose neno lokruok nyakanyo wachak hege manyini ni. Bang kambi market rako mati migaomara ya online mar sundu ndewa.
Mm-hmm.
Sama uwe ni wanikodu chenuru. Marger online malicha nyama stima muo kumana Kisumu. To chupu nyaka bondo. Bondo kanyo wagero substation manyasani. Wadigero e project ni. Aya line no woku bondo to kalo siaya to kalo rangala. Aya rangala substation wazi upgrade. Kuku rangala kwa zinyaka busia. Aya wagero adala substation busia. Aya chweyo donjo muyanga. Aya busia. Aya Bungoma County. Mano wazi gero gimilu ngoni public private partnership.
Mm-hmm.
Wawu yoko kambi milu ngoni Africa 50. Masani osoyo contract magero le source lusuk line. Toko do Kisumu Kakamega Musaga line under PPP. So the third line with the gate under PPP arrangement and Kisumu Bondo Siaya Ranga Labusia Miang.
Okay.
Ake do ma tek ni kapuk awuk to line no chak ger. Mano the tieku chandruk mastima almost in the entire Siaya County and Busia. Nyo ase kedo kwa wachimari Southern Nyanza. Kuro di kedo kuro tmasi ya kodu Busia.
Okay.
Kisumu, you know, obviously, we are really making efforts. Kechwa gero also line mao Bomet to the Narok. Mundo kuro di congest line mao ku kibos chemosit. Gin technical issues. Musamoto kanya wacha mangani miji minji.
Okay.
Koro kwa timo mago.
Mm-hmm.
To ae wa medo bende wach ma dag match teko ma match madi wok go go go
mm-hmm.
e uriri
mm-hmm.
madi wok from 2 megawatts to 8.6 megawatts ma project no sebe do finance kod German Development Bank KFW almost 6 billion shillings madi upgrade go go hydropower plant from 2 megawatts to 8.6 megawatts to ae One code chenru margero hydro, a small hydro power plant in Danu Falls, Yala.
Okay.
Mano in the long term. I can rather get another hydropower plant, small hydropower plant, ilongo nuna buyole falls in Webuye.
Maginya timore karango.
Magiko medium to long term, within 3 to 6 years.
Okay.
Eh. Magigin chenro manyaka ngato chaki. Kech ngato koko chaho gito ginya timore. Kuro I'm very proud nu under my leadership. Gigi chakore. Kech sirikal tayena kwa in concern. Kauna ntie, kinya huu ngeto sirikal dimbele.
Yes.
Okay. Mm-hmm. Kukumedung end ka ntie achaka ngo. Kahatika ngo. Kuro I'm very, very, very happy. Ni wa make progress serikali mwa ntie nikech president William Ruto omye watu wolo matiyo no ganda watu kwa jo Kenya mangima.
Okay.
Ee kwa jo kukotero mwusu jo koko
give me peace
jo nyego majuluma uyu kumbi
yi na mwudu mwakawe simu tijo kuma gombo wari uyu kudye chel ka chel nona biri au chela bira ria chela bira chel kanona bila deka uchela rio nonono adeko chika beach mapiyo piyo penjo mari nikechi tulo maru wadhi matek wantile gi dakika matene ya parga beach mwondo miwaziri uokaini halo mjenga
halo ya ure Chris
o ya ure ahinya
na inoso binyanga wa maria hala mwosina waziri kanyo
ero kama na inya
basa hanto mwoko angala miye pochiki park umkichuse beduko tiyo
yes
mwoko mwacho manda ni falls and give my DLC GDP.
Okay.
Kana kukusini ni kanyo. Kura guni hilo kama anuwa ziri.
Yes.
Asante sana. Mayinga. Hello. Hello Mayinga. Hello. Pole sana. Hello Mayinga.
Hello.
Yes.
Hello.
Yes.
Oyaure.
Oyaure inya.
Mwusina waziri.
Waziri kwa mwusu.
Hello kaman.
Magdaka wusi gomri.
Yes, magdama si gomri.
Pochiki Park ni waziri.
Okay.
To akwa waziri ni gweng mase gwada. Onge sitima, kasa wanwe njo form go mna hizi to kwa neg.
Okay.
To kile gima kwa waziri. Ni kama enti ni kani ne go ni pin wote. Muti go kata form kwa hivu wako nwa sitima sitima tiele electrical.
Mm-hmm.
Or what they are called for a 2 minute certificate.
Okay, so I'll come na inya. Hello. Hello.
Hello, my name.
Matomarwa.
Makin is Matigo Makana Marka Kumbawangi.
Yes.
With Naja Pelo.
Jatelo Kamus.
Apenje Kama. Yes, the Mormon will be the launch. Igamokado, Yam Tenda. Igamokado, because he got the room. The panel is at Mulati, what I was. Program chumo wachi nwanto program na chumo kaje ben marario ehero mane mbiro poni station transformer manoke ti kumi nyambiro nyambiro ni butu western butu bumala
yes
kumpo nyo gizu ogeri butu bumala koro iyo doka villages mwuru nyambiro poni station na kunyambiro sina nubabene kuki transformer
yes
kwa ino omedu watu transformer mundo cover villages a beach muma kunyambiro poni station.
Aye, so sawa. Hello.
Chris Kavne.
Yes.
Uzuna jatelo, fiyo wandai.
Jatelo kwa umusumari.
Kamuna umamu kama aki bila moro kwa deka bisa. Kuru angima kwae. Ni sima, anagedo kanya muongo kanyo wawo kwe sima. Wawo njuga unja pulu kutu. Kinde muna nilu kikelo ki. Kukindu juma nukelo, kinu chako duwekilo ribongu wano ki. Alafu kendo kicha kiti kwa tunanga kiri barabara mati kwa tunanga kiri light kanyura sanga nuke tunuato nyaka nekawa na mwanguma chiyo ni don chigo noli nchepo si magra sechi kwa kliyelu kwa tunanga mudo kisile kili
kwa ni waku
wendigo
aye sawa halu halu Mayinga
halu Mayinga
matumarwa
ma
good morning. Mayinga.
Hello, good morning.
Good morning to you.
I'm Fred Amolo, Mzungu Greenhouse.
Yes, Fred Amolo.
Good morning, I love to enjoy it.
Yes.
I'm going to want to hear from being our person. Now, Paul's Majesty, Makido Yostima, Kenya, Mr. Wandai, very expensive, ordinary man of Kenya. Take it was team at Kidika Power Tua Chenu 40,000 silly taking on to a chain handed. Managma do for chain Saidi. Mara real.
Yes. Jogweng be penjore ni sitima ni ndi chiwo nade bende onyalo rango no wach ni endi through area MP marwa Dr. Ivo Bara. Okay, Benadala, manu mshuma Benadala. Good morning Chris, nyisna waziri oler ne juthurwa ni affirmative action in Luoland will take time as we catch up with the rest of Kenya. Kenya having been in opposition for long, we must learn to be patient and give our people serving in government time to deliver and support them. Congratulations to him for the positive gains Mawase realized. Mano Honorable Ben Adala, ondiko na kamano, kato Ruth Rakula, kamana inyo wacho manimundo me amusne CS, amusne waziri. Oh, Urjaber, bende wacho nimundo me amus waziri, kendo ikaw musumare. Kato ntire penjo kai ndimar Osako Junior wacho ni most intellectual pio wandai ayie kode kabisa kaka juluo gima hinyo wa eni chilete kata manasani hindi chilete mumio jotelo moko uketo nyithiluo yanyo jwa wa mantire sirikalo wan kaka Uganda okuwahi kore marbedo president 2027 en ana neaparo ni orengo biru nyiso wa kaka Linda Mwananchi Gidhi. Wan kaka joluo wacho mari chilit wawere godo wa support jowa mause yudo thuolo marbedo e sirikal. Erukamana enya Ken Usuga, erukamana enya wacho ni transformer machiefs camp Magoto Simbo parne Chris. Mana parne nase somo kanyo kendo waziro kao. Oscar Omondi wacho ni health complex in Siaya County. This is Oscar Omondi. We went with waziri to the state house. Can he call professionals to take stock of political development promises mane omiwa state house. Mano Oscar Mondi bende oro na penjo makamano. Kasa Jacom Jojo Wino awinji makare ugenye masiro kaende ono buwandai ukela primary school ungesiti maignia beach koro nyakagie sanin hindi. Emilio Rinda, good morning, please pick the now forward na message kindly. Please pick your verdict letter from Kenyatta University Senate Office Room number 108 floor whatever. Okay. Oh, mindy ena oru na parni ntiye ginyathi nyathine morontire ma okwamo university mani chubero discontinued matimo petroleum engineering ma nokwayo ekony mai ilungu ni Miliurinda ntiye ginyathi mani ni Kenyatta University timo petroleum engineering nyathini nyingine oyudo ote kuwuok e Senate ma Kenyatta University mondo mi okaw verdict letter from Kenyatta University Senate Affairs Room ma discontinue somo mare nikech school fee. Nyathino noyudo a plane no somo Maseno.
Let me quickly. Okay. Time on,
yes, we can finish Yumba. This one.
Achak kod wach mar Miliorinda ni
yes.
Chris.
Mm-hmm.
Kinyalo manyo na contact mare.
Antiri godo.
Mapiyo piyo kawuono.
Yes. Antiri contact mare.
Bimi ago kod details mag nyathini.
Okay.
Kapoko obeo discontinued, to adhi akikisha mwono dodogi.
Okay. Adhi, I'll share.
Mutie kose mare.
I'll share immediately. Thank you so much. Iru kamano maduong nganyo.
Mara riyo. And watch mar Oscar Omondi.
Mm-hmm.
Oscar Omondi watch mar professionals Masiaya. Manene wadhi set house kuru nego be no deflect kata review progress mano en paro makare pinyo loso kodu twak kuru anga dira ni jatele Masiaya abu tudra kodigi because ana awuyo very closely kodu wabunge Masiaya kodu MCS abu tudra kodigi mondo wane ntuwanya wati mwanango mondo wa chako alosa put mondo wa review progress mwase make Okosako Junior, reinforcement like man, as I watch.
Mm-hmm.
Watch my Nyego, each lit, Marjo Telemajulu. In a local Nantokaku Raka, PS Manago, out of the many,
yes,
Reo Molo, Mohola, very, very important docket, as recall, Mantini. And Coco Gunduru, Kinigutino, Ginitendo, Makoma, Katamoro, Gumagi, Wabendo, Wange, okay, Mtiogo. Kom kaka koro mareyo mudo ne gubenwa mako motegno mondo warit kik buodwa kaka oganda sani nyaka mbele
yes
en kom wasayudo kaka joluo ok n ODM kaka joluo munego bedni watweyo mwajwayo matek ma mok buodh e sirikal ma sani nyaka mabiro mambele cha yesi to en koko gunduru maonge yweyo affirmative action ayege meshi mwa bena dala na ko ni historical injustice muka over 60 years okinyal correct within 1 year en gima bro correct progressively to nyaka bed yes a start ma enge chakro e ber bro bedo maklia mbele kaindi e to nyaka chake samwe ko abele bapinto wacho nene obuonu anene wan chien koro wan chien to mano kubikonyawa nyaka wangen to wan chien ndio nikech politics to koro wan gi thuolo mar kao corrective measures
okay
em watimo sani weche mag stima ma Kabonda winjo winjo kenda butu record mheshimiwa Ivo Bara to kwayo mang'eny mayudo muwuok Siaya county gi ada mondo anyis jo Siaya mang'eny muwuoyo kae nikech ng'eny gi mogo simu Nini tie ngamilungo ni engineer Kevin Jagongo.
Engineer Kevin Jagongo.
Ma eni county business manager mar Kenya Power, Masiaya. Abro miyo namba ni. Abro miyo namba ni, Chris.
Yes, please.
Mondo gitudre kwa directly.
Okay.
Eni wood siya bende. Wood bond.
Okay.
Engineer matiri nginya enya.
Okay.
Kendo very responsive. Tudre kwa de mondo weche machalo matando machando gi mondo udil ni kodo.
Okay.
Kapoko o kado sa mangenyo. And basically this is what I wanted to say. Kapanti mudonga nyan poka wacho with mudonga gina wach mag stima. Mayawagi wacho. To mugi kainya. Watch mar vandalism. Mane bishop okoso kuyo wacho. Kata lodo mo. Kata ngado weini mege stima. Ma en tuo ma chando wa sana sana Siaya County. E Kenya mangema. Parie Chris. Kenya mangima. Siaya County.
Ema mano tima.
Kwa nimbo kwenye tima tintin. To Siaya County. Tuoni ugedi. O kange enje chini mchazma nani. Kata machu wa moka zonyo maku ngato. Kamizu wana sango. Ichu sigumi rewarde ugunja.
Kaludo.
Ngato mwa kwa uniform. Marjo Kenya Power. To kenja Kenya Power. To encode machine. O ngado kao meters. Epa nu ensane nere mani. Nutere kutu. En wach manadi mo matimo jowa. Gik sirikali gi kelo gi ok yot kech kikao pesa. To pesa giteni laro. To kwa se kedo matek mo kelo gi. Ni parie, ni anyawa launch stima kamoro. To bang 2 weeks, to yudu osenga aduwa ini bunyaka transforma olodu omo. Kwa yudu ki mudo. Koro kendo pote kwa nasim, muna tema tek, muna doga laos niki. To Kenya to duong. Kenya duong. Waka uru gigi, kaka gikuwa wegi. To ngata ngata matimo tich mar vandalism. Kata mara nganda waya mastima. Ende siki jaluo. Adwaro mondo vigilante, kata jo mjikumi, kata jo dongo gweng, jo tende nanga. Mondo ka udijini matek, mondo gimak jogi. Kinimo ende istima olal. Everywhere, kamono madeya isha bende, sidindi wote ugonje. Kinenge naji, mabende jawagi ungeyo. Kajigilu unga nyingi gito, gidikore. Ngato ma ngado waya ma stima katipere johala, katipere nga machal nari, ini ngato ma tiro ji. Okone gida giji. Kabelo nego benyi tuye kata maisha mwenye, da gibo kukujo. Nkeshima ya niko enyo ma tiro ji luo. Kao nge stima ukwabe catch up kore joha mnose telombele. Ntie pinyo mwaka kanya kaya indi mwaka luongo. Ma stima nge siti yeko. Ndiri nge siti yeko. Genya hagupi ma chweri mfereji. Miri. Kenya ka, angina auto everywhere tindi. Kenya kumwada kumwadakin. To kuondeko, o Kenya luwinjo ni janjore mora mora ubiro nsijuini keto ndara, keto stima, keto pi. Onge, onge kima kamani. To pinywa ku, pinywa luwoka, to joka kawa kikikaki kutugo. Gimoka u millions of shillings kila oso. Kutie kila oso, to kato dito yedo yato, ngadu stima. To kitu duko jimudo to ika akawa hagiro yuma en kimalisha yenye kada mono jowo konyere kodwa kes make may bende kato nyingwa you see ntango miyo siya kama gini ogede en wach manandi eh adaru chife mantie everywhere turwa kod job dong gweng guvije ndi wabeduru macho mondo wa makuru joge we kelo na tablo chandro ma kelo man
okay.
Kuru ati huki kanyo, hiru kama na enya Chris.
Hiru kama na enya waziri kumpulu mari, hiru kama nuku mloso gijawa kendo wacho weche ma nijiri gimengu, lichimba chelu kendo waruwa Kenya, kalundu marume yenga. Joni redeka paragadik muskalu tuksa reo maru kini, madichino margari mukini, wantiri koda waziri intellectual opio wandai, mubiru kuchakra sa chelu, gidakika paraga bit nyaka gie sa niendi, dewa hero maru biru kore nyaka sa dee katika mano kalwere koda dichimba chelu maudhi wacho marli yalmar jaudbura, joana ngenu. Mio uwok gie sane niendi aduku ni ulkomano beja ujo na kumpulu mari kumuru penjo mari kumbende goyo simu jogo ma oko wasomo utegi jogo ma bende simu gio kwa kao watu umosu di chingma chelu ubrubiru kuda tulu malach moingo maindi.